Happy Sabbath, Church.
Happy Sabbath.
Nervous. So, I'm going to sing a Swahili song, and just want to tell you the message before I sing. And it's from Mark chapter 10, verse 46. It talks about Bartimaeus, who was blind, and I'm going to just read it from my translation. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And then I'm going to jump to 51. "What do you want me to do for you?" Jesus asked. And then he replied that, "My Rabbi, I want to see." So the song is about him. He wanted to see. And also it asks you, Bartimaeus asked Jesus to heal him of his blindness. What do you want Jesus to heal you of? Like, he knew exactly what he wanted. He wanted to be healed of his blindness. What do you want to be healed of? Okay. Bartimaeus kipofu kauliza kuna nini? Ndipo wakamwambia Yesu huyo anapita. Akamlilia Yesu, "Unirehemu, mimi nataka macho nione. Unirehemu, mimi nataka macho nione. Unirehemu." Bartimaeo kipofu kauliza kuna nini? Ndipo wakamwambia Yesu huyo anapita. Akamlilia Yesu, "Unirehemu, mimi nataka macho nione. Unirehemu, mimi nataka macho nione. Unirehemu." Kama na sisi tungelia na kumwabudu Yesu, atajibu maombi yetu, aturehemu. Kama na sisi tungelia na kumwabudu Yesu, atajibu maombi yetu, aturehemu. Kama na sisi tungelilia na kumwabudu Yesu, atajibu maombi, aturehemu. Atajibu maombi, aturehemu. Kama na sisi tungelia na kumwabudu Yesu, atajibu maombi, aturehemu.